socdaalka ruwaayadan oo loo bixiyey geediga Hamlet laguna soo bandhigay dalal badan oo caalamka ah ayaa caawa lagu bandhigi doonaa magaalada Hargeysa. Hagahayaaga ismaha ruwaayadan Dominic Dirongo ayaa mar uu ka hadlayay socdaalkoodan waxa uu yidhi:
It is an enormous honor for us to be here in Somaliland.
Sharaf weyn bay noo tahay inaanu nimaadno Somaliland. Waxa kaloo sharaf weyn noo ah inaanu keenno dalka ruwaayadii u horreysay sidaan filayo ee dalka dibadiisa laga keeno intii dalkani xurriyadda qaatay. Waa noo sharaf, waanaanu xasuusnaan doonaa.
That is an immense honor. We will always remember.
Mr. Dominic oo v o a weydiisay inuu sharaxaad ka bixiyo ruwaayadan magaceeda Hamlet la yidhaahdo ee dunidao dhan kusoo bandhigayaan ayaa waxa uu ku jawaabay:
Hamlet is a great play, one of Shakespeare's many masterpieces.
Hamlet waa ruwaayad ka mid a ruwaayadihii uu sameeyey Shakespeare. Waxay ku saabsan tahay wiil dhalinyaro ah oo aabbihii boqor ka ahaa dalka Denmark oo dhimashada aabbihii ka murugaysan. Waxaanu ka shakisan yahay habka uu dhintay aabbihii. Waxaanu doonayaa inuu ogaado sababta uu aabbihii u dhintay. Dominic waxa uu sheegay in geediga bandhigga ruwaayadan ay bilaabeen 23-kii bishii afraad ee sannadkii hore 2014. waxaanu sheegay in muddo 2 sannaa gudahood oo ka soo bilaabata wakhtigaas ay mari doonaan dhammaan dalalka caalamka. Mar uu ka hadlayay inta dal ay soo mareen, waxaa hadalladiisii ka mid ahaa: Ilaa iminka waxaanu soo marnay 17 dal, waxaanu bandhigani noqonayaa 27-aad ee aanu dhigno. Dhinaca kale, Jaamac Muuse Jaamac oo ah agaasimaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa iyo seeska hidaha iyo dhaqanka ee reer C oo ah ururka marti qaada kooxdan ayaa ka hadlay dareenkiisa la xidhiidha bandhigga caawa iyo socdaalka kooxdanba.
Hargeysa waxay caan ku ahayd oo lagu naanaysi jiray oo loo yaqaanay hooyadii fanka Soomaalida. In maanta mar dambe ay Hargeysa noqoto hooyadii fanka adduunka oo uu yimaado Hamlet, Shakespeare, aad baan ugu faraxsanahay in Hargeysa halkeedii kusoo noqotay.
Geesta kale, Abwaan Nuhure Ibraahim Mursame oo loo yaqaano Huran Walawal oo hogaaminaya kooxdaha iyo dhaqanka Soomaalida ciyaara oo isna ka mid ah dadkii la kulmay kooxdan ayaa ka warbixiyey wixii ay isdhaafsadeen labada kooxood.
Inana dhaqankeena maynu tusayna, ayana dhaqankoodii bay inooga shaqaynayaan. Keenuna meel aad maha oo kuwii nala qayaabay soo galay haysan waaye. Waanu tusnay dhaqankooda aynu dhaqan kale nahay. Dee anugu 7 jir baanu 7 jir kaala fadhiga ku boodayaana. Dee markaas sidaa daraaddeed waxaan aad baan ugu faclasanahay cudur waliba timaado daawato dadka ummadda dhaqankeeda.
Geediga ruwaayadan ayaa u jihaysan dhinaca dalka Kenya oo noqon doona dalka ku xiga Somaliland ay ka dhigayaan ruwaayadda. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.